Them call me Aaron boy. I'm in say Jose, yeah.
Vicky Pandas.
Yeah, baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Baby chaser. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha. Wacheze kamare, baby usiseme
no.
Pitishia waya ya stima chini ya maji. Walambe umeme, umeme. Ukifika gejani, chuna majani. Changu ni chako soko pedali. You are my honey. Yeah, yeah. Chesa kambumbu wapige kinanda. Mwajie misemo ya kanga. Shika kachupa nishike kaganja. Baby, tukule nyama karanga. Baby, chesa. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha. Unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha. Icheza. Icheza. Been waiting for this for a very long time, baby. Jue kawaka kukanyesha na kukaka ukatena, baby. So let me take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that, yeah. I take you to Banana Island. Let me show you what you've been missing. I pamper you with the designer. When you do like this and you do like that, yeah. Baby Chesa. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Baby Chesa. Kill him with the love. Baby, kill him with the love. Dollar kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha, unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Baby, yee, unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Ise moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Baby.
Sound production.